munaasabada oo markii kuray jiilay hoggaamiyey magaalada Baydhabo ee gobolka Baayo waliba le ka daafuray tababarada xirfadaha caalamiga ah oo iskuulada hayaan Sambank iyo jaamacadda Ganaane. Daafurka munaasabadni waliba uu qayb galay wasiirka kuxigeenka wasaaradda warbarashada Koonfur Galbeed agaasimaha waxaad warbarashada degmada Baydhabo madaxa Sambank iyo jaamacadda Ganaane iyo marti sharaf kale Sidaale Shariif oo maamulka sare Sambank ee magaalada Baydhabo ayaa kureen ku hadlay munaasabada daafurka tababarada iyo xirfadaha caalamiga ah iyo ujeedka loo kuleeyaa
maraaxil shal duwan ah marti walbarashada guud ahaan Soomaaliya tan iyo burburkii haddii ma ku hadlayna tayeyntii Baydhabo lankareed Baydhabo ka soo koray xilli may jirtay wal jaamacad leh roonki yaalna iskoolna wal yar farqo tirsa oo dugsar lagu baa karoba 8-4 leh korki yaalna laakiin alxamdulillah geek ma ilaahay ma hadisa jaamacad wili deegaanka la kaleey oo tir badan inuu ku shaqgalaayo degmada Baydhabo gaar ahaan thumma Sambank guud ahaan may mudnaan siiyay wal kasta basic on shariica wal nidaamka sharciyada islaamka ee gaba in mar walba la dhaqan galiyo nidaamka maaliyadeed ee waafaqsan sharciyada islaamka in la hormariyo soo aadafta isku duulo ma doon number 1 may mudnaan siiyay tayeyntii wal barashada high education kan ka saaray wal barashada sare maysan sharciyada ee certificate idum oo caalami ah ayuu fi biyaasa ayuu fi taariikhda walaa tasaabke koorame lama shahaadada hadda available ah soo saadkan sheegay accounting iyo sharciya guud ahaan laakiin ayuu lama islaam biyaasa may jiraan auditing ajara may jiraan management ajara may wakala jara waxyaabaha kale legal ka la xiriira compliances ka guud ahaan financial institutions kale insha Allah koorsooyinku may rajaynaa inuu ku faa'iideysan dadkan shaqeeyo dawladaha dawladan shaqeeyo dadkeedan shaqeeyo dadkan institutionada kale shaqeeyo as well ardayda iyo macallimiinta ee guud ahaan ganacsatada maadaama certificate caalami bulshada wala tarqorteeta Sambank kale certificate kuma may rajaynaa manaafic badan oo dhinaca barashada ka saabsan inaan dalkaan jeedin gaar ahaan deegaanadum walaayn safar jari oo dalka financial ku yidhi jari ama ayaa online ee qulays badan qarash badan ku kulmi jari in wal ku fudo in hadii la yara
soo kale sheegadan Sheikh Saeed oo kumid ee madaxa sare ee jaamacadda Ganaane irini sheekh ku hadlay munaasabada oo soo tilmaami daafurka barnaamijka ay wali ba kaalantii ka yidhin biyo ka tababarada caalamiga
binka uu leedahay maanaano maalintu soo kooy ani agaasimaha Sayid Ali Shariif ay dadkii gudaha la hadlay ku badani marka si gaar ah bangiga iyo horumarinta sidan ku maadnagaan ardayda ee arlaan oo ka barada haytay jaamacado dalka dhigada haytay ay qatan iyo nasaas oo kale iyada amaan badan mudanyin intaas ku dib mowduucan oo lagu kan fidiyay inay tahay furshay oo isku kaashada hayaan markan korayte Sambank marka la maad jaamacada Ganaane waa mowduuc aan ka tala galay waa in faa'iidada dadka hadheerta
wasiir kuxigeenka wasaaradda warbarashada Koonfur Galbeed oo ku hadlay munaasabada tilmaami muhiimad uu sii leey furow ka barnaamijkan
runtii iyadan ka faraxsanna waxbarashada maalinba meelo roogta marba geedo cusub la qaadahay waana mayb waa runtii walna farxad geliyo in mar walba waxbarashada sii tayowto oo unoona qayb ku ahaan barashada sii dadka runtii waxbarashada Soomaaliya guud ahaanba sektorkan ku weyn oo hadda gacanta ka haya waa dadka bareeba sektorka ama waxbarashada gaarka lan leey waxbarashada dawladda iyo maamulka ay tahay dadka wax ka jirta dugsiyada hoose ee dawladda u yaraan gacanta si kaamil ee badan aan ku wada haytaa dalka dhan siisan ku war haytan tan tacliinta sare hadda may socdaa reform sida ustaad ka sheegay shahaadan mar walba shuruucdu waa asaasi oo meelan uu isku kooyin hoob sharci ah lahayn nidaamkan iyo quruxda ma in fadhiil lahayn adduunka walba may buu sharciga iyo wal dadka hagow mar walba iyo naqshad badbaade iyo horumarkan ka jara runtii bangiga Sambank eedan kuma hadnagaana inay us waxbarashada danay maalgeli ardaydu us koors caalami anshaani anfudday.